yande joni to min tata pantati studio kalangu habaruji e fulfulde kori jam woni modon dental syndicaji lumo be leedi meden Niger Kenya de endani be eggini hono ko be bino lumo futo gollo do gallu nyeme hande de enda e le jamma ko ngu enda en nana no woni dum latori non ne faane ko watto hectare uji kemde chapande joy kany woni ko wuli dum du konda fuddurande no enda tawite ibe certain tawa kananda region mo tawa dum du konda hore jo kawji do filla ko dartunde na guladeje jaye mo departement on enda halana en dum wadiri yewtal men pinande studio kala ko haltana hala hono ledde gonde no mbare tok enda nere fawar joddu kondan kanche dum du konda ka wono hono bi en jokkani hono ledde chayle non kay gonde mbare san en nan dum der region mo zende dum du konda wadi Suman Amadou Diangata habaruji di e fulfulde na wonter ko re jagnal e modon kibaru en puddandu horjo leydi Niger Mohamed Bazoum o tawa to enda Niger Elissou Baka hande o enda jangal baldi di yari mo ton dundu konda ni wonno ko kibaruji ko wurti to goldere makko ton kanko horjo leydi lay jahangal gal wi amo yita en horejo leydi Nigeria be kalda do fila ko darto denago e jonde jam hakkude leydi meden de kanyu e ko sawi der mudum nonno du fande be kalan hala lawol jirji yowol kanam waram maradi e fawar jonde be kalan kulan tere ko darto arzukuji kanyu e lantarji nodo ko tay leydi Niger hebi hore mun sanne do fila ko darto lantarjo enda dum wonno ko kibaru o enda hokka nani murtere hono gam batte lumo futo nyama der gallure nyeme ko adino hono dental syndicaji lumo be leedi men Niger kanye faande ko nan dental wietebe transitaire be Niger dun don ko na hunno ko lati Kenya de be egginino dun lay dun du jaggal be ngadi jidal hakkunde mabbe e minister kawjido filla lumaku e minister kawjido filla jahale e kawjido filla arzuku e horejo suudu lumaku mawde leedi Niger hawtade kambe hono faande lumo be de ko e mudun em le jidangal du konda wono ko be koji lawol wiide ke be acciti murterde endan gado habibu kamo secrétaire général dentangal nani ko halani bandimin asumana abubakar kany e mama ada ko yeton endan
nous avons discuté de
min kaldana e mabbe nangude yamde joy la sara na ko jamde sappo e didi jamma no yidi wadde den min kebo deki didde jungo do talkuru hakkunde mabbe amma do filla sigila talkuru lumaku heyru dum e kojani min aadi ko fedde gomne joyinoite gamum joy lewru avril garo ko mo intinol kulle kewde no wadoite to rede do filla jobol itte e jangele do minister on hoji aadi kono noddambe be accha nangude yamde sappo edidi jamma warde goono murtere den itta dun sabi ko andinore den hebay yottade nokko fu wodi dumin yami de kugol jungo do talkuru gadango gol dowtane chaka amin e mabbe den ne wona min jewira dun nini tam saito min dari dum heba dowtanede
so respecte
nanni to enda ga des du hitande hikkade enda ni wadobe hono kaliji na mi ndunde mobe albacce ko nande mudu hitande de be biibe kebay wonno be jirrini ko watta milliarduji tat france fa kan ko jaccane be le cioggu ko bowno wadde hitande warde hitande dun du konna be bi hono ndungu ngu wodaay ngu hawtade e rafi fawar jonde birgir ko hani wattenede hono fawar jonde autorite di endan kanyum woni ko latani be sadarma on endan wadde ko faande mbita dum madugu nuhu latu kamon horejo ono dental mabbe kambe ben enda remobe kaliji be bagades halni Musa mamma hono biirumini enda
la campagne n'a pas été
demal albacce hikka wodai foti kitale bittidi duubi uginaagi didi no gay min chonnana tonuji albacce ujine chapande nay dey hitane hikka de ko demal majje wadirai no min girri tonuji ujine chapande tati tam min kebi duubi uginaagi didi no gay ko watta milliarduji jenay e millionuji keme nay ko deki emun kam min chotti duubi ujinaagi didi e nogay e go'o min chonnana milliarduji jeego e millionuji keme jeego e chapande jeego no wada milliarduji tati ko sendodiri e ko min kenno rawtani ko wadi dum woni rafi no kuje do diyan dan urtoto he rafi birgiri jaman duubi uya didi e nogay e go'o gomnati wadai hoyirnan der kebon birgiri di no tirsi demobe albacce de jahade luube te fowa birgiri jaman di
nani ono jeror sigare e yoppugol meego kanyum woni ko waɗi bonanda mawɗo sanne keñande endan kikiɗe to wiyete IBC ten tawa kana e nder département mo Abalak région mo Tawa ɗum ndu konnan waɗi kotto o hectare uji kemɗe capanɗe joyyi ko laati fu durande no endan ko yiite nge ñaami hantini fadde fawar jondu konda hawjiɓe hono renugol na mbiya ndu konna ñifugol hiteɓe heɓa yotto ñifa ɗum ɗum waddini ko fanne docteur kawjiɗo filla ko darto hono laddeje e jaali département mo Abalak o holli fi o endan bandimin hono ko noddimbiteɗo Ali Ahmed Taji Sir o wiita kena kanko du kondani Hassan Cheip.
Gulu non nangi har janɗe tati e feccere mo Lasara gorgal seɗɗa e wuro gon enda kiloji nayi ko ɗum haalani men sey men jahi Allah hiti men keɓi men bari gulu gu enda wala maayuɗo nder maggu kasen wala are buluɗe sey de fuɗo gulu ko gonga men keɓa e annude gattuɗo hiite ge enda nooɗo jaro taabano gandego irni waɗi komo hen yarude ka sey mo hibini nder mo yawti makko komen daari men mbi'a e ba nokku ko himɓe goni no jooɗi hakkoduɗo yowana goɗɗo
nonni har filla ko darto hono renugol laddeji e jaaye nder région mo Difadu konna ni himɓeje no gonno coppa leɗɗe no bonniri sanne ɗum ndu konnon laati saɗorma sanne nder leɗɗe enɗe no tawa du korsinaɗo sanne kam wonno hono ganaje ɗum ndu waddi fawar joni ɗum laati sakkulle sanne e hoore ɓen enɗa kañum e himɓe wurtawaɓe ton enɗa lieutenant Mute Haro Mele kañum wonno hoorejo fawar jondu kono direction kawjiɗo filla kon darto laddeji e jaaye to e nda région mo Difa nani ko haali guidi Abdourahmane Do fi koɓe gona ɓe jiiya
neɗɗo fu no andi caɗale gonɗe nder ko peƴƴo leɗɗe gam wuuro goo haɓɓare mum bangu woni weenu ko Maduguyo be e leɗɗe piluɗe nokkure den geseje e duranɗe himɓe noon neɗɗo fu bonnuɗo ladde jama'aare fu bisini ɗuɗal himɓe paamay ko peƴƴo leɗɗe no woodi laabi ɗi handi tokki hannden leydi Difa leɗɗe keɓeteɗe takkol ko Maduguyo be no woni no majja leɗɗe ɗe kana feƴƴede sabi hana nokku fu iri leɗɗe ɗe tawete minen gatta daane e peƴƴoɓe leɗɗe ɗe e gi'oɓe iɗum waɗe gadda balla mu'en gam min keɓa min durwida e fi bonɗo
nonni ɗo gallure ñeme gallure lamoɗo leydi Niger ko ɓatti ɗum balle ɗe wulo wulo waɗa seeɗa jangol waɗa seeɗa enkayni seɗɗa seɗɗa o enɗa eɗum soyɗu laati sakkulla sanne ɗum saabi subaka min mbi bandimin Moukhtar Hamadou yahato étole henduji e wakkatiji toon o yimbite Ousmane Bawa faminima ɗum woni ɗum ɗo
ce mois de mars a été particulièrement
lewru mars ni hendu e sollare wadama ko waddi boytari giide boddude sollare ko wadiri e sembe hano misali wakkati ko sollare de huri leydi din he ko tokki gada sollare den waddi deni lasara wadi kulo nange gen wawta jippi e leydi din denni leydi wawta hoji halama wulo wulo gan kulle tawade der sollare den jabi gulo nange gen dum waddi baylol wakkati wulo wulo teti pewol gol der fi o min tawano nanga illa nogay lewru mars fa yotti woronja e lewru mars duubi ujunaji ɗiɗi e nogay e ɗiɗi
20 au 30 mars 2022
nonni keñan capantat lewru mars wonno ko fahande ni hono sabar mawɗo mo leydi Niger mbiteɗo conseil d' état yeehi wi'i hono itti ko waɗano illum sappo e jeetati lewru juin duuɓi nanɗi e noga e goho wattugol maire e maire ɗiɗaɓo e ley fawarjo commune mbiteɗo ni tan hiya tawa kanal e département mo Tanoute région mo Zender ɗum ndu konɗan ni wonno koɓe kolli ɓe mbi hono maire o e gattol muɗum kañum e ɗiɗa muɗum o fuu wala ɗon wakkati mo kalte o enna nonni fawar jondu konɗan ni ele lewru suuma ndu enna ko heewi heɓata galasi woɓɓe ɗo yiiɗa galasi o enna le leydi men Niger ka noon cuumiɗo fof no yiiɗi heɓa ko feewi ɗum saabi himɓe woɓɓe ka en kay gollirtana ni hono si en daari wattugol ndiyan e payanko joƴƴina ko wiyete garbulete ko nandi e muɗum bande wona to enɗa région mo Zender to wonno to bandi min tawa mbiyeteɗo fawar jondu konɗan ni makki Oumar o haaldi e himɓe ton enna ɓe kaldima hono ni
ngelma min ko ƴewte garbe leytuji gaɗiraɗe lopalɗe waddude sonna suumayara ɓadake jonɗo mo hen noon fuu no yiɗi ko heɓirta ndiyam pewɗan ko humtori gam nimɓe gon jiɗa galas
illa wuro laami cuwoymi mi sooda loone mi watta ndiyam suumayere min gattanɗan illa subana fako lasarden am feeyi sey min jara to menen himɓe ladde noon min ngala glas ba glas on waddama fadde amen yahude soodoyde den sukaɗorɓe codidi kanjun sabi emen coda lone emen gatta diyan dan e
diyam gattami fewa gam suma yere ko wadi dun do galas he kulle pewde no watta neddo nyaaw longel pamarel gel hune non fina tawa ko min gattata diyam min pewna kam min bowi galas kay hune non ko jaman wadi
nonni ara fijoji dum bi en pirto balli nonni hono ribbi dum wonno ko fawarje royaume ini leydi witeni wadani leydi niger mballaga hardon endang yaade e fedde wetene academy rugby vt dum du konda ngam batteni rugby on be kebbe ngada golle mun haano no wodiri gondo do inde biro jodani go leydi men niger do endang royaume ini mbi teddo catherine ingleham o holli hono dum woni mafari ko be ngadani dum do yaade leydi men niger wakati mo fawarje jondu kondani bandiraabe amin landi.
Nous sommes ici ce soir.
Minen tawa do gam hukugo ariko rugby ONG Academy Rugby VT gam hokka fijoji pirtur balli sembe fudo rugby hunenu ko ciodol endan hakkune himbe ko hokkata sukabe ummatore be bangerden andal minen himbe ambassade mo Grande Bretagne minen kokki sembe do ko fonnata himbe hano bikko dewoy e goroy ta ferodiri mo jerde wana to fedde rugby indirtene Salim wande der lady Yorkshire lady di jiami mido tawra e mer mo bangere den mido mijado ko be gadam bawde mabbe gam waddugo balla der sigila o mido yelti sanne
passion au Niger.
Yewtere men pinna hande yara en region mo Zander département mo Kanthié nokto latini himbe gonno bonna sanne yade e ledde biitede chayde dum du konna hunno ko lati sakula sanne yade e hawjibe ladde je jaay kanyo e himbe wurbe ko e mudun en dum waddide ko faande mbita Adamu Musa Horejo kawjide Sarusi département do fi ko darto ladde je jaay o yewtani bandimi e do fi o enen wonno yara biitede Habu Sarki en kettino nanen ko dum firte dengal fulfulde
der département Kanthié mane bien département matame kido no woduno renugol chayde gam leydi Kanthié tanketta chayde nokku fu ba kono chayde den don kawre e chadale sanne
yana samu matsala
dume woni ko wonno waddana iri ledde de chadale der Kanthié
makiyaya ne
durobe kam en goni e waddande ledde chayde de sadorma der département Kanthié baka durobe ngala hen no wodi rewbe gere yidube ko hoy roobe haajaabe ledde den dumo ma kuli kuli be kokkata duroobe ben keba ngara soppande be chayle den milde ko mojjere gombe gonbe ngadane tawdu be gonana e jambade nimbe gam dum bonnata na jaaye e laddeji seko Allah min kabai jamaare ko woni e soppude de sana duroobe kambe du gambe mbotinana dabbaaji mabbe nyamnugol hudo heccho wodi dum fuddata kana le wakati che
lokacin da tike waruwa lokacin rani ne
labi ko dudon gandiru didde e fi o
muna bakin kokarin mu
mide etinare amin fu der leru watunudu min ngadi yilaru hautade e prefet kominuji jenai wadande bibbe wuro ben tindi noje hollude be labi kawji di filla denu gol jaye e laddeji faminde du do der Niger no wodi si ledde laso etati kolawo lamu hadi e meme fayde dun tilti e memude ledde den no wodi labi koneddo tokka mi wiibe du der ladde amin do chayki kawani lekki arani kilamu hadi soppede yaade bokki na kohi ladde de fu min kalani be ko gomnanti hadi memugol mudum min beediti famminde be fahande na fakka chayki
kada a cikin gawo
e gidema tindinoje de gadan don bibbe wurobe be pamani on
sun gamsu da haka na
tun danjar da rake emu gam fay der jemma mi de nodde halanede le commune goto woni min kebay nodde de wiede ko duro no don choppa ledde chayde de den ne sayto min nildi nimbe amini yaade hebana o fi mo salam de nugol ledde dem nimbe no kuje den kani wadde dum gamde ledde ngala ngurdam wala wodi du on gi'i no dungu warirta den ne seni wi ama de ngala fu ngurdam nimbe no yaloto
data ga yara
do don won ko habrume fulful tili hande ni sey mi assalamu alaikum balen to jawal mi acci dandu konani e hawa Usman yar habaruje dengal hausan kor yeso do studio kalangu
Studio Kalangu.
Diva do Radio Alternative.
Lamba chapan ejena topere inai FM. Zender
do Radio Gaskia. Lamba chapan ejetati ejena topere ejoy FM.
Mara ido Radio Sarawnia.
Lamba hemre edidi topere ego o FM. Kyota
do Bonfere Fuma. Lamba chapan ejena FM.
Studio Kalangu.